hiyo michezo ya kudanga danga 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 sijazoea eh. Ukijaniacha utanipa matanga tanga 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 ntaumia eh. Kesho moyo ukaukatili ukazidisha na zako katili utafanya nichekwe.
Saki upote, saki upote, saki upote mwendo roho yangu mama. Saki upote, saki upote, saki upote mwendo roho yangu mama.
Uzuri wako asilani unachonipa natosheka mwenzio, kiwaga mbali nami moyo kana nienda mbio, basi jadari sana chungai wasije kudanganya ukadanga ukanidanganya. Sema zawadi gani nikupe ufurahi uzidishe upendo, nkunge gari nyumba ujidai utrendi na skendo. Sema zawadi gani nikupe ufurahi uzidishe upendo, nkunge gari nyumba ujidai utrendi na skendo.
Saki upote, saki upote, saki upote mwendo roho yangu mama. Saki upote, saki upote, saki upote mwendo roho yangu mama.
Mtoto chatu chatu mzima wanimezaga, kitandani michezo ashaku naku we hodari wanichuliaga. Penzi lako soso tamu sio kipori, koleza nikole kwengine sione. Penzi lako soso tamu sio kipori, koleza nikole kwengine sione.
Saki upote, saki upote, saki upote.